arwoy muhibada kalka xal hatta an iska mayri la naftan kamar mino qalbiga 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 muqaaga jacal marwoy muhibada kalka xal hatta an iska mayri la naftan kamar mino qalbiga 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 muqaaga jacal wadnahan mulkideed hantiday cashaqu ma mushee hoganshu mareenada dhiigu raaxo nuhu miisaan ka saaro awood ku maquuliye wadnahan mulkideed hantiday cashaqu ma mushee hoganshu mareenada dhiigu raaxo nuhu miisaan ka saaro awood ku maquuliye indhuhu ma arkaan qof kale adaguhu ma maqlaan cod kale indhuhu ma arkaan qof kale adaguhu ma maqlaan cod kale anigu diide 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 mid kale diide miyaalay dhali mar kale macaan lay dhali mar kale xabiibi lay dhali mar kale indhuhu ma arkaan qof kale hooy daguhu ma maqlaan cod kale indhuhu ma arkaan qof kale adaguhu ma maqlaan cod kale anigu diide 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 mid kale diide miyaalay dhali mar kale macaan lay dhali mar kale xabiibi lay dhali mar kale jacayl hadduu maankay ku tabilaa wadnaha muhashada tartaa mar walba mar walba mar walba kugu mayraa maqsuudka jacayl hadduu maankay ku tabilaa wadnaha muhashada tartaa mar walba mar walba mar walba kugu mayraa addaa maamula jirkaba kalgacal milicsiga tartaa uga arkay nin meelka mugsidaan ahaaye bal waqal caashaqa addaa maamula jirkaba kalgacal milicsiga tartaa uga arkay nin meel kale ma mugsidaan ahaaye bal maqal caashaqa indhuhu ma arkaan qof kale hooy daguhu ma maqlaan cod kale indhuhu ma arkaan qof kale adaguhu ma maqlaan cod kale anigu diide 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 mid kale diide miyaalay dhali mar markale macaan lay dhali markale baby lay dhali markale indhuhu ma arkaan qof kale haadhaguhu ma maqlaan cod kale indhuhu ma arkaan qof kale daguhu ma maqlaan cod kale anigu diide mid kale diide miyaalay dhali mar kale macaan lay dhali mar kale maybe lay dhali mar kale indhuhu ma arkaan qof kale hoy daguhu ma maqlaan cod kale indhuhu ma arkaan qof kale daguhu ma maqlaan cod kale anigu diide mid kale diide miyaalay dhali mar kale macaan lay dhali mar kale habibi lay dhali mar kale